tuine na program yokuongeza sendingi ya masanyarazi. Hai hanu kuruga waiga
kujia mwishoke.
Mwishoke. Total tukwa atireho. Kikitongole uchuku lenga kurangu cha chaicheha ama jitomu musi yetu. Kugama uchukole fence ejo kurangu ya yamba abantu. Kwa tukozile fence kuruga waiga kukavugana. Vugana tutulio mkora fence kuruga vugana kufuchila kima ajigo. Pondiga ajigo. Omulingwedo. From Ajigo to River Nile na halo sengi jini ya masanyarazi.